Zula phambi kwakho zethula imiqhele ezithimwele ngwele Jesu nathi sonke emhlabeni sho sonke nezwiphe siya kuba ikulesi esithiwele wele Jesu izithalwa esubini
Jesu
Alzia Zula,
Zia Zula,
Habi Wako,
Habi Wako,
Alzetu,
Zetula,
Nikole,
Nikole,
Alziti Mwene,
Ziti Mwene, Mwene Jesu,
Izitalwa.
Oh, Yeah.
sifana munye
sifana
munye o ikhele wena Jesu.